sizimpela ngizokungqathanisa ngomunye mina ngisizimpela ngizokungqathanisa ngomunye mina ngijonge impela ngizokungqathanisa ngomunye ngicamina ngona impela ngizokungqathanisa ngomunye Ichong impelo nami zokungqathanisa ngomunye umuntu. Ithathi isikhathi kubuyelana. Wena usuku ngobujahela. Ithathi isikhathi kubuyelana. Wena usuku ngobujahela. Take your time moving. Wena usuku ngobujahela. Thinking about what's wrong. Wena ngosungubujahela mina ngijonge impela ngizokungqathanisa ngomunye umuntu
Katanis,
Katanis,
Katanis, Katanis,